Salaam, tafadhali saya we uko wa injili ye kandi sije jengine meshi uwashi mkuboko kwawe uchiza
ugene ineza yawe ngamiwe ugene ineza yawe ngami wanje nyuma yo gucungura umuntu bitari byoroshye wabonye kw'ibyo bidahagije ku mwana wawe uterega hejuru yo gucungura mwene muntu nongeyeho konza mugabira ubugingo uhoraho
uwariwe wese usumva ijwi ryanjye akagendera mu bushake jye bwanjye n'ukuri jyewe nzamuha kwicarana na Data mesibyo nari kubikurikima
zawe nami wanje ibiri ubu nibizaza mu bihe biri imbere nakizana ndukanya nawe nami wabami komeza ungotesha amaraso yawe Yesu we urwanye ibihigo ubugingo bwanjye mana we
Wanjewe kurambika kuko vubanzi kwanza tabarwa
Tezabibuga
Takufuga
Takufuga
Takwa mamaza Takufuga ineza yawe Muko wa injiriye Kandi zije jenjine Weshi umumarashi mkubo kukwawe Uchisa
Uwatu jenna
Yes,
yeah.